Bring them on!
This is sound.
Fatou. Ibibia! Away! Away! Away!
Mama.
And I shoot to that damn somebody, they keep checking down, I see mama. Shoot to that damn somebody, they keep checking down, I see mama.
They
are trying to me uno.
Not bring down.
They are trying to me uno.
Come on,
they are trying to me uno.
Not bring down.
They are on me uno.
What's the winner?
I am in for me uno.
What's that?
They will come and show me uno.
Come on,
they are trying to me uno.
Not bring down.
They are on me uno.
What's the winner?
Away. Away, no more. Away.
Give me a melody, no more to kiss us.
Away, mama.
Give me a melody, no more to kiss us.
Away, the
dog. Yarika, tika, tika. Mambala, yote ya pukati. Kwenye party, party. Vulugu, meti, pulu, varangati. Nakumbena, iweza, iyo, Mwacheni, ya imwage, iyo, Miuno, ya kitina, iyo. Natomana, ibunja, iyo. Nakumbena, iweza, iyo, Mwacheni, ya imwage, iyo, Miuno ya kitina yo na kama naibunja
atunde za chini chini za chini chini wakomecha za chini chini za chini chini video na za chini chini za chini chini hey za chini chini za chini chini wakomecha za chini chini za chini chini video na za chini chini za chini chini hey ana chuchu da dem sumari they keep checking don na si mama chuchu da dem sumari they keep checking don na si mama
hey
ya twende mi uno
na prenda
komecha mi uno
komecha
Nataka nilale na wewe Chungi nimekunywa na wewe Nataka niondoke mwenyewe Za wapi unaleta wewe Chungi nimekunywa na wewe Nataka niondoke mwenyewe Za wapi unaleta wewe
Oya sila tiki sarasa Madada tiki sanyonga Kama umepunjika Umepunjika Oya sila tiki sarasa Madada tiki sanyonga Kama umepunjika Umepunjika Atunibele Tulodinyoma Atujikate Alete mabawa mwanangu miudiza nikupaishe Alete mabawa dogo mwanangu nikupaishe Lete mabawa watu wa sinza Lete mabawa mwanangu wa bilionea Alete mabawa meneja bobo fan Lete mabawa mwanangu skenja rumdawe Alete mabawa